Jadi kan kalau cuma orang senaga view, apa normal naik saat view itu antara orang jaga sumber jutan. Wang gua kau mila mana ni hopesin. Angkol les sebelum itu kau tiup mudah itu kau. Barukum lama dama. Wang dia tanur jenar deh. Benih tinak itu kesan itu. Ansur ala kait mudi ada. Wang dia fufu nesan itu. Odo dia tanesan itu mukai sak tu kena mohon itu. Wang dia fufu nesan itu mana?
Ministrin barnoota Ethiopia hojjettoonni koo bobbaa hojiirra turan lama naannoo Afaar keessatti na jala ajjeefaman jechuun beeksise. Kalammiiwwan gosa isaatti heddummaatan aanaa gadamaayituu kan naannoo Afaar keessatti jechaan sun raawwatamuusaa dura gaafa wixataa lammiiwwan Somaalota isaa hedduun isaanii humnoota addaa Afaariin ajjeesaman jechuudhaan miseensonni mana maree ugaazummaa gosichaaf maanguddoonni biyyaa VOA'tti himanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa aanaa gadamaayituu magaala garba isetti seenanii tarkaanfii fudhataa jiruu jedhan gabaasa Addis Chekkol jaallanne tureessa.
Ministeera barnootaaf itti gaafatamtu quunnamtii uummataa akka ta'an adde harago amaa immoo akka jedhanitti namoonni eenyummaa isaanii hin beekamneen hojjetoota keenya lamaan ajjeefaman jedhan.
Qiyyitti tamattoon yemmuu ta'u udaa daddaashochuu namaan hundinuu ahuun bawul altaawwaqam. Bisiraa la iyyaallu noo masalee la supervizhiin siraa eedawu noo.
Rasaasaan rukutamanii du'an miidhaa kana eenyu akka geessise ammatti hin beekamne. Gadaamaayituu lafa jedhamtutti hojiif deemanii achituu jiranii ajjeefaman yeroo ajjeefaman mana barumsaa keessa turan jedhan. Namoonni ajjeefaman lamaan kun obbo Mulaatuu Tsaggaa'eef obbo Ababaaw Ayyaalne kan jedhaman yoo ta'u reeffi isaanii ministeerri barnootaa Dr. Geetaahuun Makuriyaadhaaf argamanitti gaggeeffamee jira. Namni sadaffaan obbo Damis Taamiree jedhaman waajiruma barnootaa sanarraa madaanii wal'aansa argataa kan jiran ta'uu beekameera. Bulchiisa naannoo Afaarii fi itti gaafatamaa waajira kominikeeshinii kataan obbo Ahmed Kaloyta ajjechaa hidhattoota seeraan alaan gaggeeffamu isa kana duras akka ture ibsaniiru. Somaalota nagaa kan dhiisa 17 wiixata darbe ajjeefamuu isaanii maanguddoonni Somaalee dubbatanii sababa laga Awaashi guuteen buqqaanii daannaa keessa ka turan dubartoota Afaar 8 daa'imman hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamneen kun ajjeesuu isaanii dubbataniiru. Obbo Ahmed Kaloyta akka jedhanitti daldala biyya seenuu fi ba'u gufachiisuuf akkasumas jijjiirama argame duubatti deebisuu kanneen yaadan humnooti gurmaantu kana godhaa jedhaniiru. Rakkoo kanaaf furmaata barbaachuuf mootummaan federaalaa fi mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee wal ta'uun tarkaanfii fudhataa akka jiran ibsaniiru. Ajjechaa hojjettoota ministeera barnootaa kana booda har'a raayyaan ittisaa gadaamaayituu yookaan magaalaa Garsi-Ilee keessatti tarkaanfii fudhataa akka jiru mana maree ugaazota gosa isaaf miseensa ka ta'an obbo Asoowee Faaraa VOA'f ibsaniiru. Gocha seeraan alaa kanas ta'ee ka biroo adda baasuuf maanguddoota biyyaa fi dhalattoota biyyaa waliin wal ta'anii hojjechuun tuu danda'amu raayyaan ittisa biyyaa duuchaatti tarkaanfii fudhachuunsaa kun sirrii miti jechuudhaan obbo Oswen dubbachuu isaanii Addis Chekkol gabaasee jira.
Walga'iin ministeroota dhimmaalaaf ministeroota bishaanii biyyoota 3 jechuun kan Itiyoophiyaa, Sudaanii fi Masrii kalaqqoofsa Itiyoophiyaatti onkoloolisa 17 bara 2013 jalqabamee jira. Ministeera tumsa hariiroo idil-addunyaa Afrikaa kibbaa fi durataa mana maree hojii raawwachiistu gamtaa Afrikaa irraa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti onkoloolisa 11 xalayaa barreessameen gaaffii dhiyaate irratti hundaa'uudhaan walga'ichi waa'ee hidha lagaa bayaa jalqabamee jedhame. Kanarraa ka'uudhaan ka jalqabame mariin ministeroota dhimmaalaaf ministeroota bishaanii Itiyoophiyaa, Sudaanii fi Masrii kun kaleessa guyyaa sa'a 10 irraa jalqabee virchuwaal yookaan karaa teknoolojii intarneetii kan gaggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. Taanzaaniyaa keessatti dimookiraasii fi mirgi dhala namoomaa mancaasamee jira jedhamuudhaan yeroo mormiin hedduun dhagahamaa jirutti har'a uummanni biyyattii pirezidaanti Joon Magufuli deebisee filachuuf dhiisuu murteessuuf jecha bakkawwan hedduutti hiriira sagalee kennaa jira. Pirezidaant Magufuliin yeroo marsaa lammataa waggaa 5 dorgomaa jiran kanatti kanneen isaan mormuudhaan dorgoman kan ajjecha bara 2017 irratti yaalamerraa lubbuun hafan kaadhimamaan mormitootaa tunduu liisuu dabalate namoota 14 jedhamee jira. Pirezidaant Magufuliin yeroo marsaa lammataa waggaa 5 dorgomaa jiran kanatti mootummaan Magufuliin doorsisa firaarsaan maddeen oduu walabaa ukkaamsee jira jechuudhaan balaaleffatu gurmuulee mirga dhala namaa. Kana malees intarneetiin biyyattii keessaa hanga dhabamuutti dadhabsiifamuutu gabaasamee jira. Filannoo pirezidaantummaadha haala barcumawwan paarlaamaa biyyattii 264 dorgommiin kan gaggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. kachama chama mapunduzi jeramu partin presidenticha ega biyettin baradibba kuda sagalif jatami toko koloni britain jala baate jelkabe agammat akumataita kabate tijira. Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta partile siyaasaf sabota biyetti walitti fidaka jedame gabaasa addaat engadda ifagoda nijiru. Korannoon Building Bridges Initiative jedamu kun rakko siyaasa dinagdee fawaasumma Kenyan qabdu furmaata taa jedama. Galmo Dawit Nairobi ragabaase.
Korannoon Building Bridges Initiative jedamu Kenyatti rakko biyettiin qabdu furuun carraa egeree biyetti fooyyessuuf waan qophaa'edhaa jedhu Kenyattaan. Qorannoon kun pirezidaantichi erga paartilee mormitu waliin hojjechuuf walii galaniin duuba ka jalqabe yoo ta'u amajjii bara 2020 garee waan kana gaggeessu hundeessanii qorannichi qoratamaa ture. Kaleessa gareen kun bu'aa qorannoo kana sabaaf taasisee jira. Gabaajee BBI jechaan kan maqaan ba'eef gabaasni kun dhimmi isaa ijoon rakkoo Kenyaa gama siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdee qabduu fi falakaa'udha. Pirezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta nuti aangawoonni siyaasaa biyyattii rakkoo Kenyaan keessa jirtu kanaa fi ka'umsa dha jechuun dubbatanii jiru.
I will also admit today that I've also been part and parcel of that negative politics. Yeah. I'm not saying this because I'm pointing fingers at anybody. I am just saying we have all been part of this.
Akkas jedhu Kenyattaan. Anis daba siyaasaa warra gaggeessaa ture keessaa tokko ta'uu koo dhugaa ba'uun fedha. Kanaaf yeroo kana yoo rakkoo biyya keenya qabdu himu nama kaanitti quba qabu kiyyaa miti. Waan inni jechaa jiru nuti martinuu rakkoo har'a mul'ate kanaaf sababadha. Waan furmaata rakkoo kanaa immoo waliin mari'annee hin beeknu gaggeessaa biyyaa cimoo akka taane qofaadha baane kan dubbannu. Kanaafuu marti keenya siyaasa lammiilee biyyattii hunda hirmaachisu gaggeessuu danda'u babal'isuu qabna. Rakkoo siyaasaa akka qinqanii nyaatu kana furree lammiileen biyyattii marti qixa kan itti hirmaatan dirree siyaasaa hunda hammatu dhaabbachuu irratti hojjechuu qabna jechuun dubbatu. Gabaasa galii Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Mootummaan Keeniyaa sababa COVID-19 uummanni biyyattii gara 2,000,000 ta'u hojii dhabuusaa beeksise. Gabaasaan biiroo istaatistiksii Keeniyaa irraa bahe akka agarsiisutti lammiiwwan 1,107,000 ta'antu hojii isaanii sa'aatii guutuu hojjetan irraa bahe. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa guyyoota 7 dabran lakkoofsi namoota vaayirasii COVID-19 qabamanii guutummaa addunyaa irratti 2,108,000 ta'uu beeksisee jira. Akka jaarmiichi dila addunyaa kun jedhutti lakkoofsicha haaraa ka 7 tokkoo kana keessaa kanneen 40,000 ta'antu du'e. Biyyoota addunyaa keessaa biyyoonni Awurooppaa 7,200 dabraniif lakkoofsa olaanaa akka qabatanii jiran ta'uu ka dubbate jaarmiichi fayyaa addunyaa kanneen vaayirasichaan haarawa qabaman 1,103,000 yoo ta'an ka durii wajji wadira qabamee ennaa ilaalamu 133,000 dabalee jira. Gabaasaan kun akka agarsiisutti biyyoota Ameerikaa, Mediteraaniyaan bahaaf Afrikaa keessattis lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabalee jira.
VOA afaan Oromoo Naayil Saat VOA 24 irraa jagasuun jirtan. Wanti yoo ta'an hojjannirra deebineetiin akka tokkisanitti.
Warri Liibiyaa gamgamaan qoodatee waraan itti baafatee ittiin bulchaa jiru har'a walaloo bahaanii ambiyaayyii walii galee walii mallattees waraanallee walirra dhaabuuf. Taatullee wal dhabii gannidduuf dhiigichis kun akka dansa keessa qorataniitiin waan cufal daraarsuu malanii jiru geeyyooti. Tan keessa warri mootummaa gam lamaanii qarqaarulleen qooda keessa qabaachuu mane. Akka bakka buutuun tokkummaa mootummoota damee Liibiyaa Stefanii Wiiliyaams jettetti jarii lamaanuyyuu amma jalqaba waraan walirra dhaabuuf walii gale. Waraani jari biyya laati yaammatee waliin dhaaba illeen ji sadii keessa biyya ba'a. Taatullee waraan poolisii agitikaa tokkotti lafee guufachi ture. Kun waraan yaayyuu walirra dhaabne jedhaniin geejjibii xiyyuura Tripoolii kaayeetiin Bengaazii dhaqe. Tun akka jechi Stefanitti waan akka malee nama gammachiisaati. Liibiyaan eegi pirezidaantii isaanii Muhammad Gaddaafii mootummaa isaan rajeessanii isaallee jeessaniitiin duubatti biqiltuu waraan keessi seente. Liibiyaan gam lama baatetti bulchaa ba'an namu gamgamaan bulchaa ba'e. Mootummaan tokko Tripoolii jira. Mootummaan kaan ammoo Bengaazii ture. Amma yaayyuu walii galan jedhan. Filannoo pirezidaantummaa Giinii Tadiyoo tana ammallee pirezidaant Alfaa Koondeet mo'achuu jiru fakkaata. Akka ammaan ta'an mul'atutti. Akka odimaan mootummaa isaa jedhetti nam 2,200,000 caalaatti baay'atanis filate. Paartii mormituu keessa nam dorgoma ammoo nam 1,100,000 caalaatti filate. Alfaa Koondee kan 10 asitti biyyi bulchuu jira.
Lammiiwwan hiriira kan baane dhorkuun mirga yaada ofii walaba ta'anii ibsuu fi walitti qabamu cabsuudha jechuun Amnesty International qeeqee jira. Dhalattoota amaaraa irratti haleellaa eenyummaa irratti hundaa'e gaggeeffamu balaaleffachuun hiriira waamamee ture. Mootummaa dhorkuusaa hordofuun ture gareen mirga dhala namaaf falmu barreeffama kan baase. Bulchiinsi naannoo amaaraa garuu sodaa nageenyaa qabatamaa jiruuf hiriirri kun dhorkamee jedha. Gabaasa kana Asteer Misgaanaatu Baardaar irraa ergee Tujubee dhiyeessa.
dhaabi mirga namaa falmu Amnesty International onkoloolessa 27 bara 2020 gabaasa baaseen aangawoonni Itoophiyaa ajjechaa gosa irratti hundaa'e mormuuf hiriira mormii waamame uggure jedhee jira. Paartiin mormituu sochiin biyyoolessa Amaaraa baatilee darban keessa gosa Amaaraa kanneen ta'an hedduun ajjeefaman ka jedhuttaansuudhaan hiriira mormii waame. Aangawoonni paartii kanaas onkoloolessa 27 Finfinnee keessatti kan argamu waajjira isaanii akka hin seenne gara hiriira mormiin kun itti geggeeffamu naannoo Amaaraa garaagaraatti illee akka hin imalle dhorkaman jedha Amnestiin. Dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee onkoloolessa 26 kan waaman hiriirri mormii seeraan alaa fi barbaachisaa miti yoo jedhan humnoonni nageenya naannoos akka bobba'an akeekkachiisanii hiriirri sun yoo itti fufe hookkarri ka'u mala jedhan. Naannoo Beenishaangul Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti dhalattoota Amaaraa irratti ajjechaan raawwatamaa dhufe dabalaa deemee jedha Amnestiin. Lubbuu namaa badeef haqa barbaachuuf hiriira mormii geggeessuuf garuu uummati mirga qabaachuu qabaa jedha. Aangawoonni hiriira mormii bittimsuu yookaan mala kabiroon gufachiisuu tun ta'an hiriirawwan mormeennaa geggeeffaman haala mijeessuu fi qabaa jechuudhaan Amnesty Internationalitti daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Deprosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti gareeleen hidhatan lammiiwwan Amaaraa Beenishaangul keessa jiraatan irratti fuulleffachuudhaan baatii fulbaanaa keessa yoo xiqqaate namoota 45 ajjeesaniiru. Onkoloolessa keessa immoo namoonni 31 naannoo uummattoota kibbaa keessatti haleellaa akkasiin du'aniiru jedhe. Aangawoonnis ajjechaawwan raawwataman gadi fageenyaaf sirriitti loogii malee qorachuudhaan kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuu qofaa otoo hin taane hiriirawwan mormii karaa nagaa mala geggeessuun danda'amuuf haala mijeessuu qabaa jedhu Mucheenaan. Oromiyaa keessaa weellisaa beekamaa lammii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda hookkara ka'e itti aansuudhaan baatii waxabajjii keessa yoo xiqqaate namoonni 160 gosoota adda addaaf amantii irraa du'u poolisiin beeksiseera. Erga baatii hagayyaa qabee humnoonni naga eegumsaa Itoophiyaa hoogganoota garee mormituu hidhaa keessa jiran Jawaar Mahammadiif Baqqala Garbaa akka gadhiifaman waamicha ka dhiyeessan hiriirtota nagaa bittimsuuf humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan Oromiyaa gama dhiyaa Harargeef godinaalee Baalee keessaa yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesaniiru jedha gabaasii Amnestii kun. Namoonni yaada isaanii walaba ta'anii ibsachuuf karaa nagaa mirga hiriira geggeessuuf wal ga'uu qabu. Yaada isaanii ibsachuu qofaaf ajjeefamuu, miidhamuu yookaan hidhamuu qaban. Innumaayyuu mirga isaanii karaa nagaa wal ga'uutti gargaaramuuf eegumsa aangawootaatti hirkachuu danda'uu qabu jechuudhaan Amnesty Internationalitti daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Deprosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaan deebii kenneen hiriirri sun ittifamuun nageenya lammiiwwaniif biyyaa eegsisuu waliin kan wal qabate ta'uu ibse. Daayireektarri waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo sanaa obbo Gizaachoo Mulunee akka jedhanitti hiriirri kun kan dhorkameef yaaddoo nageenyaa qabatamaa jiruuf jecha. Amnesty International irraa amantaa akka hin qabaatin illee obbo Gizaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii ABN diddaadhaan hiriira sana waan hin geggeessineef galateeffataniiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa kan mooraa yuunivarsiitii maqaa Hacaaluun moggaasame fuula duratti ijaarsisee ture xumuree dilbata darbe kana uummataaf ifa godheera. Siidaan Hacaaluu laphee uummataa keessa jira jedheen amana. Wanti lafarratti maqaasaaf goonu hundumtuu maqaasaa hin madaalu. Hojiinsaa dhalootatti akka darbuuf siidaa yaadannoo kun ijaaramee jedhan pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa. Obboleessi weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Habtaamuun Hacaaluun haqa uummata Oromoo dubbachuu isaan waan ajjeefameef haqni isaa akka ba'uun barbaadaa jedheera. Naakoor Malkaa kan qindeesse qaba.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa siidaan yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Artist Hacaaluu Hundeessaa fuulduratti ijaaramee ibsuutiin jalqabu.
Hacaaluun saba keenyaaf maal akka ta'e nama hundatu beeka. Maal akka hojjete maal akka ta'e darbe hunda keenyatti beeka waan ta'eef hojii isaa kana yaadachuudhaaf siidaan kun bakka isaa kaampaasiin sun maqaa isaatiin akka moggaafamuuf kan ta'ee fi hojiin inni haga lubbuu ofii kennutti saba isaatiif kennee darbe wanti nuti lafa kanarratti goonu maqaa isaatiin goonu hundumtu hojii isaa madaala jechuuf otoo hin ta'in hojiin isaa sun immoo dhalootaa dhalootatti darbu waan qabuuf. Dhaloonni irraa barachuu waan qabuuf kanaaf jenneeti waan kana yaadne kan kaampaasiif maqaa isaatiin moggaafnes kan ሲዳ ከነሞ ያደነው ሳቲስ ከበከ ካናዳ ነስ ሲዳ ነካል ወክቻሊ ሮሞ ወንደሂሳ ወንሳቲስ ሲዳ ኦኔ ሲዳ ተማያደኑ ዋንሰናከት ያደነው ከማለ ሲዳ ሳለቴው ማዳቤ ሰለ ገረጀ ነማና
ይሮም መሚት ከነኒ ስንት ፍቅደተ ሲዳ ከነ ኢጃሩኒ ስርነ ኤባ ሲዳ ከነ ረቲ ማልፋቱ ቱሬሚ
አይጋ አጃሎን ገለራ ጉያድ ባብደማ ተኤራ ሲዳ ሰና ጃሩ ከንጀልቀን ድንባውጋ ገደብጋዴ ስትሩዌ ሰንንድቱ ገደሴ ስትሩዌ ገደሴ ሰባኔ ዋን ማከናያዱ ወከ የከጀልቀን ኒ ከና የሮ ያለማወይ ስትሬና ጅሬም ቁጠርማ ላኩማ ከነዱ ያጋ ፈጉያ ሰደት ማፈር ያድድበን ዋን ቲኩን ዱሴ አዋስ ደቴ ጅራዋን ተኤሴ በጀቹ እንደንደኙ አንትነት ይሆነ አዋ ማቲ ዋምነ ያሽፍነ ወንጅሩስ ወፈደት ፍራኔ ድረሰና ማቲንሳ ሀዲሳ ባንዛ ተወላኑ ፖላን አጎነ ጆንጎስነ እንደንደለ ገደሱት ከነማቱ ትሬያ
ፈርደረታኤ ፈርድሙ ሚለሳ ወልቀበጅራ አጫሉ ሚለሳ ሰተኮ ያበታጅራ ሚሊሳኒ ተኮሞ ኤርገ ኮራረታይ ቦደ በከሚሊታው ታኤት ከንጅሩ ኤቦ አርከቲ ቀበቴጅራ አርከስተኮኒሞ ማይክሮፎኒ ሰገሌቲን ባሰኒውካን ሰገሌ ጉድስቱ አርከሳቲ ቀበቴት ከንንጅሩ ሜ ማሊፊካም ፍለተሜ ሃሊ እቲን ሲዳንኩን ኢጃረሜ ተሪሴና ወጅኒ ወልቀበቱ ሲውቀባት
ያ አጫሉ ይሬኛታ ዴዘት አሰግሚቴኛ አጫሉ ዋናፍሪኒ ያደተ ያዳ ዋናከና ሪሊሽየ ጀንደረት ሰርቪሲሱ ያለራ ትሪክ የለናነ የዳሬ ውጅራት ፖሊስ ማለኒ ቶኮፋ የልቀበረት ቀብሶ ቄዞ ኖሮሞ ጉጃቱ ደቄሰቱ መጋላ ቦቲ ቦታማ ደቄሰት ከናን ቀበሜ መነሂዳ ቱሬሮ ዴራዳፍ ቶ ይሬኛ መነሂዳ ደነርግሴቱ ትጅራ ጆሉም ማሳቲ ቀበሜ መነሂዳቲ ደደለማ ቱሬ ሰባብ ጅዴስ ከነጠይ ይሬኛ ከነደነርግሴቱ ጅራ ከምብራ ከንቴኒ አጃሉ ያድም ኮንሰርቲ በልኩሜቲ ተናለት የጃሉ ዋነጀት እዚህ ያኔ ወንበርባክስ ነማንደት ዴካ ካምብራ የማስተር ፕላኒ ወልቀበቴ ስለባላል ነው ወይቱ ወስነ ላሊ ጉዳ አንዴ ነገው ከነጂኒ አባሰብራንጋይ ስኒ ክርባጁዋቶ እንደይ ፋሩ ካፕሶ ሰባቱ ላይ ከናስ ተቆካና ካምብራ ኮንሰርቲ አድዋት ኮንሰርቲ ነድዋ ከከሰ ሰና በየከና ከሰት እኝት ዋል ወሬ ሰጀዱ እንደኔ ሰነብ ያከና አለባላ ስጠይ ሲና ጉጋ አመንበይ ዳማይ ሰጀዱ ተገኘቱ ቤታ ሰና አብሳ ኮንሰርት ቲም ቢሳት ቲም አላላ ስንኔ ቤተት ሰልተኒ አጋ አልተላማውሊ የሰኒ ኮንሰርት ይበረዳ ካንት ኮፔሰኒና ሶ ኦጂ ጉርጉዶ ካናጌሳ ካንቱ ስራ ሳ ከጉባ ተጉካንጀሉ አዋሳል ቲስኔ ማሪታ ከነኒ ባይ እንዳለተ ሲሳ ፉደኔ ካንኮንሰርት አድዋሰና አካ ሜጀር ስታጁ ታይ ወልካኒሞ ገለተከሪ ሊፍጣከር ቢፋማተ እየጀራ አላከናኒ ካፍደማ
ማቲምቤ ፍትሩኒ ሲዳንኩና አላከናኑ ጀተሙሳ
እጋ ኩማዚንጀ አዋሳ ማሪስ ነትሩኒ አዋሳ ጋር ማሪስ ኑማቲ ማቲ ንገተ ጉዳረቱኒ ኢሮጀል ካባማሪ ደትከድማኒ ፕሮፊካሳ ዲፈክቲኒ ዴኩቶን ፕሮለቪካ ኬልቲ
ኢሮላሉም ዋይ ሲዳሚ ዳጋዳ ነሞኒ ዱን ሌሶ ሳንዳወተን ያርጌረ እኙ ሲዳ ከን አለ ከን አንበሬቺ ከነጀቲ
እጋ ዳበካ ንካኒ ክሬቲቪቲ ከነ ያረ ኩዳ ማስክን ነ የጣባን ደበኛ ሳ ያገማ ከነኒ የደሙ ኢሳኒ ሞ ናሞ ተቦቻው ጀተን ትከነኒ ናሞ ተሳናኒ መካዳን ዴቡ
ከምብራን ዩኒቨርሲቲ አምቦኬ ሰት ሰገንታውን ገራገራ ያደኑ አርቲስት አጫሉ ዳፍ ኦለን አከ ጀልቀበመን ከናንዱረ ኢፕሰሜጅራ ሜሳን ማልረጋኒሩ ዶክተር
ኢሳንኩኒ ሰማው ጂቲንጋሉ ከሰቱ ካኒ ተገንታኒ በርነው ተቶላዮ ኪነት ኮላሺቲ አማ ኮሬን ተቆጣበቲ አካታ አዲን ተሳቲ ኦጂማ ተሳረቲ ዶክመንቲ ኖ ኮፔሴጅራ ፒዮ ጋባባ ጀሰቲ ዴክሰባራኒ ዶኮሚጎን ኢታኒ ፉዳንዱታ ከማ ገሬ ወንዴ ስቲኒስ ብትዴና ጀራ እንስ በረከነቴ ኦዲት ገለና ማጣዩ
ኦብሬ ሳንገፋ ዊልሳ ጫሉ እንዴሳ ሀብታሙ እንዴሳ ዩኒቨርሲቲ ነምቦ ሲዳ ያደነው ጫሉ እንዴሳ ጃርሱ ወልቀበቴ ዋንጀሉ ቀባ
አኔ ዲቫንድሩሲ ዶክተር ታደሰ ፕሬዚዳንቲ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ወይን መቃሙ መከወሩሙት እንደለከ ጉዳን ሳንቀባ ያል በከና ያደኒ ካናንጋኒ የቢሳንቲ ገለሳን አሁን ደግሞ ሰማማሲ ወይ ፖሊስ ኮቴናኒ አዘው ኦፖሊስኮ
handhura magaalaa Finfinneetti siidaansaa dibaa warqeetiin hojjetamu ni jiraata jedhamee ture. Isaaf kanneen biroo wajjin wal qabatee waan hojjettu yoo qabaatte.
Inni waan afaan hin dubbatanii yoo godhu waan seenaa isaan gaafata. Miti sananti. An kanna dhukkubaa jiru warra qabamee jiru kana keessa intala qoratanii uummata Oromootiif qulqulleessanii uummata ifa godhan malee siidaa tokko miti kudhan yoo dhaaban ajaa dhufu hin galu. Garuu warra waadaa galee kana godha jedhee yoo jechuu baate seenaa isaan gaafata. Garuu hin hojjenne jedhaniiruu hin hojjetamu waliin jiraata.
Namootni ajjechaa weellisaa Caaluu Hundeessaa wajjin wal qabatanii shakkaman yeroo garaagaraa mana murtiitti dhiyaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Adeemsa mana murtii kana akka maatiin itti dhiyaatee hordofu ni eeyyamama. Kanaan dura hordofaa turtanii wanti isin hordofaa turtan jira.
Adeemsi mana murtii maal akkuma qabu deengaa deddeemnee amma katoo amma darbe kana seeraan nu galchanii gadi baane garuu amma warra meeshaa dhukaasaa caala akka inni ajjeefamu warra ishee erge.
Obboleessaa Hangafaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Habtaam Hundeessaa yaada raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoof kenniteef maqaa dhaggeeffattootaaf qophii afaan Oromootiin guddiseensa galateeffadha. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
VOA afaan Oromoo naalchaa tira jaqasu jirtanii waan dhiyootan hojjannaa tokko irra deebineetiin isaanitti muutti jirra. Sirba Amal Maalabaatee kan dhiirsanii kenna.
kuna dama
President Trump angorre tituran wagga furkeset American hariro Africa walin qabata turt jirenya kenya fo yesuf nun gargar reje ujiratto na Africa kibba Anita Paul tint altota fi lammi won Africa kibba house of season gabas Johannesburg ra ergit sorades
American president flachu furfojert kutan America akum sera mata fi qabduni guya flanno tindurat abandan da flachu lenum dandajet amma yunan million khurni haddut filat Afrikaat filannootan khaan gammachuun eegata. Khaan naasuun firracha qasuu jira. VOA'n ganna furiin duratti nama Afrikaa kibbaa dhibbe hedduu waan siyaasa Ameerikaa kan irraa oduu fuute. Gaafas nama mudiggaa tokkotti Pireezidaantii Tiraamp deeggara. Barsuunitti nami hedduun waan inni Afrikaan jedheefis hin quufin. Katalaaya meeni nama Afrikaa kibbaa keessatti daldalaan bula. Tiraamp manna nama Tiraamp waliin dorgom Joe Biden deeggaraayedha. Tiraamp akka khanaan hima.
He wants to make America great again, but America needs the rest of the world in order for it to be great.
Indian male American ko fjabe sufeda. Tatulla American adunya dibi male ko bajirachu jabachu lendan detto. Tanafi Africa reinvestment yo kana mo karkars dikes kun regisat. Nemi ageto ko wandurite fjere odu yu jaga sojib. Itumelenge mofokeng namujum natimbul. Ana male barako mama feda. Trump mo. Yo yuje.
Personally I'm still all for Barack Obama, Donald Trump. Personally, no, he's not my favorite.
Brooks Spector, namduri diplomatit amma mogazetessa. Barhum to kofdi bisagari torbata majal kabe Afrikum kubba khisjirat. Akar regisati Afrikani womjabdu siyasa Amerika jalanam.
It's a kind of mirror image of their own society with a lot of the same prickly bits and wounds but phrased or framed in a different kind of way.
Wana kidawiti hawasu fi khaysatu fulalani. Fulalte garam menna fi mada ufirratar gudan dit. Taatulle akkar gitsunin ufirratin imtuyen. Himammati guddan Brooks akwaan jabdu tlalo. Ka kharor jarra guddin Afrikaat. Amerika af Afrika walin baafatan. Kharori sunin gan nishan induwa tulumat. Jarra khanani Afrikaan kibbasila. Gannat mi dolara bilion saddeeti tifi. Milion dibbishani karat male khaysatu barhum lama fulani saddeeti khaysa. Gabaya Amerika tergat. Taatulle nami Afrika kibba. Amerika bi guddin naan addunya jiduru jirtudana. Akribi tlal. Ezra Kwano nam sura kasa jirat.
Donald Trump and his policy on Africa. I actually don't know what his policy on Africa is, but like I actually don't care for what's happening in America at all, to be honest.
Imamati Donald Trump Africa gabumo. Dugun baina nimbeo. Dugasitimo. Shorisit American one feta te akfeta jirat tuti. Tuna jaqiya mitijen. Wari presidentum America radrugo mo jirkunini. Wan Africa guddon dudu ban gaf dorgom khana. Tatulle wan Trump. Armandurale tanan Twitter ifirat babarese fakenna. Ijecha konnam bulto tadi. Africa ki bakhesi jiranefi. Wan dio tanammo. Kha ujihida baya ratni jede. Bulto Africa hedum gam machif. Biden ille dorgom mitanratti. Wan Africa guddo makandodom. Tatulle himammatuma. Obamaani baru fitti un Africa walin qabacha barde debet indubbat. Akkane jechuna mo nille sulide mo jirfakkat. Waridrugum President Trump fi itanan President Obama khaduri Joe Biden akummati bayitini samfilatu ittibararrachu tijran filanno America tana ennut muwata fachin dubat man tahani Africa kibba qofamiti addunyummanu kurrike site egachu jirti
taratanum nagakhisnu bula taboriti waldechana sagantafana marati tan soralaqit